surprise music, baby.
Flag, I got the recipe.
Kwanza na fura, nitaimba na kucheza,
na kucheza.
Washa mishuma, weka keki juu ya meza. Ila usinicheke, nimekuletea zawadi kidogo lichobarikiwa. Aki mwana mkwete, ajana dumu la maji nasije kakumwagia. Anakapicha kako nitaka post, poso kupenda itawa cost. Leo siku yako nishajikoki, tuko rafiki zako tunasema happy birthday. Taka post.